ngā take o te tai tokerau.
Te tiro hakamuri kia anga hakamua. E raurangatira mānau mai whakatata mai ki ngā kawenga upoko kōrero o te wā. Atu te whare kōrero o te hiku o te ika, e haere ake nei ko ngā take o te tai tokerau. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kia ora mai tātou katoa. E mahi tahi ana ngā kōmiti o Naya nei me ngā kōmiti o Mua o te marae o Haiti tai Marangai kia hōrapa nei i ngā kōrero tawhito o te wā kāinga. Ko ia tā ngā Waiata Evans. E ai kia o ngā kōrero, he rautaki tēnei kua rua nei rātau e whanake ana i roto i te rohe pōtai o Whatawhiwhi. Ko ia i kitea ai i ngā hua i te noho whenua i a rātau e mahi tahi ana mō ngā uri hakatipu te take. Anei ngā kōrero a ngā Waiata Evans.
A tāhua tō mātou whare, a tāhua wā rātou mahi, kāore he kore, he āhuatanga ahau, nō reira, kia atawhai, kia tiaki, kia manaaki. Tātou ia tātou, koena tētahi o ngā āhuatanga, kua kite nei i tō mātou noho whenua. Ka hana mātou te tautoko i ngā kaupapo tō mātou hāpuri nāu nena. Nō reira, tika ana te kōrero, ka nui te mihi ki a rātou, kua mutu tā rātou mahi ki te marae, engari kei reira tonu e mahi ana.
Huri te ao, huri te tikanga. I ngā rangi hakata, kua taha ake nei i tū tētahi wānanga waka ki roto i te rohe pōtai o ngā tikuri. I reira, i haka pōtai ngā e hine waitai dai, hei kai tarai waka. Kua roa nei e ia e whanake ana i ngā kaupapa hangaia waka kūpapa me te kaupapa o fourth gen. E ai ki ngā kōrero a Hemi Eruera, ko ia tērā tētahi o ngā ringa kaha wahine Māori ki ngā momo tarai waka. Anei ngā kōrero a Eruera, mō tēnei kaupapa, hihira ake nei.
Mōku nei nā e hoa, ko ia anake ni. Āko te maha o ngā wahine e mahi ana i tō mātou me taha i runga i ngā waka, ko hine te mea anake e mōheo ana ki ngā mahi tārai ni. Ko te mahi tārai anō te mahi tārai, ko te hanga waka anō te hanga waka, ko te here i te waka anō te here i te waka, engari ko hime te wahine anake e mahi ana i tō mātou nei taha ki te mōhio ki te mahi tārai ni, pēnei te mahi te toki me te kani weramea ni.
Kaitia kera e te ewi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kurenga. Mo te whānuitanga o ngā kōrero ko wharikihia, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ki taku raurau kōrero i tēnei wā, ko Tefni Popata haue mihi atu ana, noho ora mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai pāho.